Prince Tale, Babylon BC, Mombasa.
Clever touch.
Yo.
Girl, I wanna tell you something. You the only one who naeza kunihati. Kwa wengine mama sijipati. Kwa vitu navonipa wengine sitaki. Wanipa vya kibantu, migu juu juu. Nikiwa na we baby ndo napata nafu. You love me, I love you too. Wendo wangu my boo. Game witu cheze mbio kama za kiriku. Oh baby rombo se. Kiuno laini we nisogeze, hey, yeah. Alafu siongope. Cheza tuna mimi wengine poteze, hey, yeah. Oh baby rombo se. Kiuno laini we nisogeze, hey, yeah. Alafu siongope. Cheza tuna mimi wengine poteze, hey, yeah. Mimi na wewe. Mimi na wewe, yeah, mimi na wewe, yeah, mimi na wewe, yeah, mimi na wewe, baby, mimi na wewe, yeah, mimi na wewe, yeah, mimi na wewe,
yeah, urembo wako tofauti. Sio sura mwili na sauti. Sina doubti, paka umauti. Saluti kazia weka maglauti. Kwenye shida tuvuke mabonde. Tukiwa down tunuke usikonde. Tujirushe na tunywe mapombe. Maneno tuyatupe tusonge. Mimi na we, webe na mi, me and you. Ni ringe, ni deke, ni bebe, juju. Nipende nkupende, imichezo ni ratu. Majumba tujenge, sex watoto tu.
Oh baby rombo se.
Go.
Kiuno laini we nisogeze, hey, yeah. Alafu siongope. Cheza tuna mimi wengine poteze, hey, yeah.
Go.
Oh baby rombo se,
hey.
Kiuno laini we nisogeze, hey, yeah. Alafu siongope. Cheza tuna mimi wengine poteze, hey, hey, mimi na wewe. Mimi na wewe, yeah, 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 mimi na wewe, yeah.
Oh baby rombo se, kiuno laini we nisogeze, yeah. Alafu siongope, cheza tuna mimi wengine poteze, yeah. Oh baby rombo se, kiuno laini we nisogeze.
Shady Clever on the mix.